tanu Cheni TV ipi ya tanu Aini mogamba tuina muyo Aini mogamba tuina muyo Kwanza tagwanye nina muyo Kwanza tagwanye nina muyo Bandita waithi tuina muyo Bandita waithi tuina muyo Bandika lawa nimena muyo Bandika lawa nimena muyo Nundu wa Cheni TV Nundu wa Cheni TV Kwete kibindi jaini Kwete kibindi jaini Kibla kinze cha mukamba Kibla kinze cha mukamba Keta wanile simbiano DJ Keta wanile simbiano Ena mwendengu ya kinze
Jasinda
Ena mwendengu ya kinze Kitha wakatano utuko
Usongo
Kitha wakatano utuko Kumazai nasio tuko
Usongo
Kumazai nasio tuko Kukile inengo tofauti Kukile inengo tofauti Masha migyo nendi mgeza kai Shambigyo nendi mkeze kai Mwake kwe mwende na mbiado Mwake kwe mwende na mbiado
Nje
Kamu natawola muna Kamu natawola muna Kala wangi nyasya keze kai Kala wangi nyasya keze kai Mwesetu asya Cheni TV Mwesetu asya Cheni TV Shukurani muno pia sio Shukurani muno pia sio Kinze cha mukamba ni kiseo Kinze cha mukamba ni kiseo Cheni TV
Tuko Lambo
Yata wa stars Nakalawani mbandi Nundua kinze cha mukamba
Sana
Cheni TV
Piano, angu ya kinze, Cheni TV like. Roni kagamene, amwaniki, hedi ya wamoskat. Moyo kuya kwa madongo maguwe, abida kama hedi ya, tabi tabi tabi. Losi meri nduko, ayole shambigi wa Cheni TV, mati ni masai, hedi ya wakekomba.
DJ Gates, DJ Romba, Sunset DJ Neida Ogamba Kisiyako
Ninja Alo Ninja Njamo Muna akuma kuweze beti Ambiye Mogamba Kumundeli ya wangulo Olo baki njanis Wewae Nini DJ Mbiando Mambilo nye bombe Kwa misi mbesa muna ha
Badi kizingu Manje waje Wasoma emwe Apo
Badi ni masai Kudumi waibila la musioku ya kikomba Shauri ya nome ya basa Adhe ya nguwa kitamba
Kithiyo Kende si mbuba Kizia nukita kalembele Apo
Jackson nilola mabindu Edha mumbaza Kedia beliza zidugu muno Wasina siyo kao Oya salama Kedha kuma ketu Ali sindugu ndugo Kedha ambasa
Mwia Nandapa Si minaya wata wata wana Nizianu tujonge Mwema Kiseli Nande numbro Kukungia tawastas Ibangei
Songo wa mwatuwe Kedeka sana Shuri ya gili nyaya wa uchewe Kosi maskalungo Yuri ni matali Kedeka sana na mashambi kima Kalawani mbanti na tawastas Kosi kabitiwe Uyaka limaget Kosi kabitiwe Yabali Yabali Shambi Wajan TV Indian Biando Who I get you a tower?
Apple.
I have your watermelon here. Take your moon.
I'm a shamba.
Indian Biando. Who I get you a gamay here? I want to change records for a long one. But you're amazed.
Whoop, Mokalo, Bende, Madrasas.
You don't know where you are sitting around.